Oh, ay, 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 ay.
Beat.
This is the remix. Leo, hey, Leo. Hey. To Kenya, Kenya to Bongo. Here is how we flow.
Nasita macha. Kama ye
before
mapigo
ya moyo
nenda mbio
nikimtia machoni
nataka nitoke ili niwe naye tufunge pingu tuweze jenga maisha ya baadaye nataka nitoke ili niwe naye mile
na mimi nasema
siamini sote tuko pamoja hujui baby vile mimi nimengoja me I never ever want this to and I don't give a damn what they say wacha waseme cause at the end of the day boy ni mimi na wewe yeah oh yeah oh, oh, oh. Nataka nitoke
Shangu furai Ujisje utapa muda wote kwa sky I'm not a pretender Kwako nime start a feeling in and out Nisje nina vosema
Kwangu penzi ni fuu
Kwangu penzi ni
fuu
Nataka nitoke ili niwe nae nje Shangwe, taka nitoke ili niwe nae mile
Na mimi nasema